shy boy. Money like a king, money got power. Sende mangu mbaraka ni febi ni sawa. Azichiri bama nganga skuri yokiwewa. Pepa chite boda boda siga manyakawa. Andu sirikari suku bobi dika. Digaza kiche chite bafi bweku bange paka. Katote were titi kabadra ni waka. Bahasila nzila dengu na atidikara bafesura. Homi bayura to gururu babe kala. Nira minga vikori ndirale banji mile wala. Drile bandundu anigidrisi bako bala. Mivu werdale macha minisika chiri nyami pala. God made men, made made money, money made men run mad. Keep trying hard, never give a damn. Anytime you be taken to the top,
Banda sende.
Mingo dwa sifi mwa fanda. Eyo mivuri choki sase misi.
Banda sende.
Nyokuda gamisi. Kini yandera, izi mikwarisi.
Banda sende.
Aziri laki skulu rate kukipepa. Kwa pere fokinji lajia.
Banda sende.
Survival is winning, we don't give a damn. Bobby kidika.
Banda sende.
Life is sort leba nyaraka. Bakuba chandini kwa iko diba zoreke. Kandondi sika nyanda wano mziku mitro boloka. Basima tete bafi bwekuba kwa paraka. Drr, vibe minga lalo dite. Sende chit design chite madarute. Migase kando chongwa kumigasi mecho drakwe. Akoduko weekend isi madeza fikwe. Enida, bataria 1 to 5k. Boda kuluva peri town 5k. Boy fundi kipa day 10k. Azichiri mama nganga never care. Mingo dwa sifi mwa fanda. Eyo mivuri choki sase misi.
Banda sende.
Nyokuda gamisi. Kini yandera, izi mikwarisi.
Banda sende.
Aziri laki skulu rate kukipepa. Kwa pere fokinji lajia.
Banda sende.
Survival is winning, we don't give a damn. Bobby kidika. Mingo dwa sifi mwa fanda. Eyo mivuri choki sase misi.
Banda sende.
Nyokuda gamisi. Kini yandera, izi mikwarisi.
Banda sende.
Aziri laki skulu rate kukipepa. Kwa pere fokinji lajia.
Banda sende.
Survival is winning, we don't give a damn. Bobby kidika.
Banda sende.